Christ. Mudani niko chini, muna dani niko mbali. Nikisema sema Christ. Naenda mkisema bado nyi muna mali. Nikisema sema Christ. You're talking as if I'm still looking for the money. Nikisema sema time. Naenda mkisema bado nyi muna mali.
Mi nikisema Christ, mi nikisema time. Talking like you sema time. Nikeko mdoku let it run. Pray while the steel tried. Window you let born cry. Wrote up my mind gang. Still rap me same time. Moving like a hit man. Window you let big man. You calling me the witch man. The crowd yelling ya man. Eti big man. Eti rich man. Eti big man. Eti rich man.
This to all the people. Ready to be disciples. Pray and read the Bible. Soul and soul assemble. I say this to all the people. Ready to be disciples. Pray and read the Bible. Soul and soul assemble.
Nikisema sema Christ. Mudani niko chini, muna dani niko mbali. Nikisema sema Christ. Naenda mkisema bado nyi muna mali. Nikisema sema Christ. You're talking as if I'm still looking for the money. Nikisema sema time. Naenda mkisema bado nyi muna mali.
Yeye ni Jalali, anatujali usiku tulali. Tuna msali, ametutoa mbali. Naenda mbali. Hey,
ame tutoa mbali, yendo Jalali, kwenye makali, mindo mkali, time ya kusali, shide wa usijali, epusha na ajali, situnaenda mbali.
This to all the people, ready to be disciples, pray and read the Bible, soul and soul assemble. I say this to all the people, ready to be disciples, pray and read the Bible, soul and soul assemble.
Nikisema sema Christ. Mudani niko chini, muna dani niko mbali. Nikisema sema Christ. Naenda mkisema bado nyi muna mali. Nikisema sema Christ. You're talking as if I'm still looking for the money. Nikisema sema time. Naenda mkisema bado nyi muna mali.
Ya kale, ya mbali. Ni K-Cop, minaende mbali. Redemption that I seek. Salvation that I need.
Milima na mabonde ya utupandisha. Kwa shida na njaa ye utulisha. Ningome imara isiyo tingizika. Kamwe haiwezi tingizika.
This to all the people. Ready to be disciples. Pray and read the Bible. Soul and soul assemble. I say this to all the people. Ready to be disciples. Pray and read the Bible.
Nikisema sema Christ. Mudani niko chini, muna dani niko mbali. Nikisema sema Christ. Naenda mkisema bado nyi muna mali. Nikisema sema Christ. You're talking as if I'm still looking for the money. Nikisema sema time. Naenda mkisema bado nyi muna mali.